waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Iyagoo qaatay ama aqbalay dhaqanka afka la isugu gudbiyo, shacabka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku waxay farshaxanka u isticmaalaan inuu noqdo aalad lagu gudbiyo sheekooyinka dhaqanka, hiddaha, diimaha iyo cilmiga lagama maarmaanka u ah dhulkooda. Farshaxanka ayaa sidoo kale u shaqeeya sidii daaqad ay dadku ugu fahmaan hiddaha iyo dhaqanka u gaarka ah bulshada indigeneska. Qaybtan oo ka mid ah barnaamijyadii Australia Explained waxaanu ku eegaynaa sida bulshooyinka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku ay u qaateen dhaqamada hadalka la isugu gudbiyo iyagoo isticmaalaya noocyada kala duwan ee farshaxamada. Farshaxanka dadka dalka loogu yimid waa mid qani ah oo ka kooban noocyo iyo qaabab kala duwan oo qayb walba ay qoto dheer ku leedahay dhulka iyo dhaqanka bulshada u gaarka ah. Maria Watson Trujet waa haweeney ka soo jeeda beesha Kuri ee shacabka Wiradjuri. Waa la taliye ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid, iyaduna isbartay farshaxanka, aadna u jecel inay dhaqanka dalkeeda la wadaagto bulshada inteeda kale. Miss Watson ayaa sheegtay in inta badan qalad laga fahamsan yahay farshaxanka dadka Aboriginalka ah.
Some people have a preconceived idea that dot painting is traditional and the only true form.
Dadka qaar ayaa qaba fikrado hore loo aaminsanaa oo ah in farshaxanka nooca la yiraahdo dhibic rinjiyeyntu uu yahay nooca kaliya ee farshaxanka Aboriginalku leeyahay, laakiin sidaas ma aha. Waa aragti khaldan. Farshaxankeena dhaqan runtii ma aha xataa inuu yahay farshaxan, ee waa mid ah in aad astaan qalabkaaga ku qorayso ama aad geed naqshadaynayso marka wax la xusayo, ama meel xabaala astaan loo samaynayo, ama jirka lagu qorayo waxyaalo lagu xardhay, ayay tiri. Runtiina dhibic rinjiyeynta ama waxa loo yaqaano dot painting wuxuu 1970-yadii ka soo baxay ama ka soo bilowday dhaqdhaqaaqii farshaxanka ee saxaraha galbeed ee Papunya. Bulsho yar oo Aboriginal ayaa degan waqooyi galbeedka Alice Spring, waxayna ahaayeen farshaxanistayaal Aboriginal oo bilaabay inay sheekooyinkooda dhaqameed ku cabiraan rinjiyeyntaasi ama paintingka waxa la yiraahdo, iyagoo isticmaalaya looxyo.
There's many styles of Aboriginal art that artists use to convey their stories and their cultures.
Waxaa jira noocyo badan oo farshaxan Aboriginal oo loo isticmaalo si ay u gudbiyaan sheekooyinkooda iyo dhaqankooda. Farshaxanka Aboriginalku waa wax walba oo qof Aboriginal uu nashqadeeyo ama rinjiyeeyo oo ku xiraya dhulkiisa, dhaqankiisa, abuurayana dareen lahaansha dhulka ah. Miss Watson ayaa bilowday farshaxanka 2009-kii iyadoo ujeedadeedu ahayd inay ku nasato oo isaga saarto madaxxanuunka ama dhibaatada ka dhalatay waxbarasho jaamacadda oo markaasi ay aad mashquul ugu ahayd. Laakiin wax yar kadib waxayba garowsatay inuuba ka weyn yahay wax uun lagu nasto oo maskaxda uun lagu dejiyo.
To me is very important because as an Aboriginal person it's about me sharing.
Aniga farshaxanku aad buu muhiim iigu yahay sababtoo ah qof Aboriginal ahaana waxay iiga dhigan tahay inaan sheekadayda dadka kale la wadaago, inaan xafido dhaqankayga. Wuxuu sidoo kale iga taageeraa inuu igu xiro dhaqanka dadka Aboriginalka, dalkayga, dadkaygii hore. Farshaxanka Miss Watson waxay u isticmaashaa astaamaha Aboriginalka ee ka turjumaya sida awoowayaasheed ama ayeeyooyinkeed ay macluumaadka u gudbin jireen iyagoo sawirro iyo muuqaal ku xardhaya dhulka.
Symbols are really up to the interpretation of the artist that's using them. So if you see
sumaduhu runtii waa sida ay farshaxamiistayaashu u isticmaalaan hadba. Marka haddii aad sumad ama calaamad aragto, yaynaan u qaadan uun inay isku macno u samaynayso farshaxamiistayaasha kale. Arkeera Rose Armstrong oo ka soo jeeda beelaha Gilimaray, Bigamul, Gamilroy, Bigabol iyo yorta yorta waa farshaxaniiste. Farshaxanku weligeed wuxuu qayb ka ahaa nolosheeda. Farshaxanka Miss Armstrong waxay ka dhaxashay oo saameyn ku lahaa awowgeed iyo ayeydeed oo labaduba farshaxamiistayaal ahaa. Ayeeyadeed waxay ahayd duqey ka soo jeeda beesha Gamil Rai oo ka mid ahayd farshaxamiistayaashii ciidda wax ku xardhi jiray ee gobolkaasi.
She would tell her stories while sitting on the ground, on country, on sand country. And she
waxay sheekooyinka sheegi jirtay iyadoo dhulka fadhida, iyadoo ciidda fadhida. Ciidda ayay sheekooyinka ku qori jirtay ama ku xardhi jirtay. Taariikhdeeda waxay ku muujin jirtay farshaxanka, ayay tiri. Awowgeed oo ahaa duqey ka soo jeeda beesha Yota Yota ayaa farsamadiisa baray.
My grandfather paint with ochre and does that through dot work. He taught me how to paint.
Awowgay wuxuu wax ku naqshadeyn jiray ciid midabada huruudda iyo guduudka leh oo naqshado dhibca-dhibca ah ku samayn jiray dhulka. Wuxuu i baray sida wax loo naqshadeeyo, ayay tiri. Waxay sheegtay in marka ay ka shaqaynayso ama samaynayso farshaxan uu u ogolaanayo inuu ka turjumo waxa waddanku kaaga dhigan yahay, dareemo badanna uu kugu dhaliyo ama kugu abuuro. Waxayna la wadaagtaa gabdhaheeda.
To continue culture, you need to share culture and you need to practice culture. To share with our next generation is to make
si dhaqanku u sii socdo waa inaad dadka la wadaagto, waa inaad ku dhaqanto oo isticmaasho dhaqankaaga, waa inaad la wadaagto jiilka soo socda, waa inaad hubiso inay mar walba miiska lagu wada hadlayo ay joogaan caruurtaadu, mar walba waa ay ila fadhiyaan, ayay tiri. Marka aan wax qorayo ama wax xardhayo ama aan rinjiyeynayo, waxayna dhegaystaan sheekooyinka, ayay tiri. Davinder Hart waa farshaxan qoyskiisu ka soo jeedo gobolka Koonfur Galbeed ee dhulka Noongar ee West Australia. Wuxuu caruurnimadiisii ku soo qaatay Adelaide inta uusan dib ugu xirmin dhaqanka dhulka Nimba ee gobolka New South Wales. Mr. Hart caqabado badan ayuu soo maray sannadihii hore ee noloshiisa. Wuxuu iskuulka ka tegay markuu 16 sano jiray. Waxaa dhib badan uu ka soo maray inuu shaqo helo. Wuxuuna isticmaali jiray maandooriyayaasha. Hase yeeshee, taageerada iyo hagidda adeeradiis iyo walaalihiis ayaa qayb lixaadla ka qaatay inuu nolosha wax ka bedelo. Aqoonta uu Mr. Haar bartay ayaa inta badan ka turjumaysa farshaxankiisa.
Most of the stories talk about Mother Earth, the ancestors that walked.
Sheekooyinka intooda badan waxay ka hadlayaan dhulka hooyo ee awoowayaasheen ku dul socdeen. Waxyaalahaas aan bartay waxay ka yimaadeen galbeedka gobolka New South Wales. Waxyaalo badan ayaana ka bartay dadka halkaas deganaa, ayuu yiri. Wuxuu sheegay in farshaxanku uusan ahayn oo keliya qaab sheekooyinka loogu gudbiyo jiilasha soo socda, ee uu sidoo kale yahay qaab loo bogsado. Waa dhab, ayuu yiri, in qalbigu ii degayo marka aan wax sawirayo ama farshaxan samaynayo. Waxyaalo badan ayaan dib u xasuustaa, ayuu yiri, ama uga fakaraa marka aan farshaxanka samaynayo. Dadka aan indigeneska ahayn, farshaxanka dadka indigeneska wuxuu siin karaa faham qoto dheer oo ay ku fahmaan dhaqanka iyo hiddaha u gaarka ah bulshada indigeneska. Miss Armstrong ayaa sheegtay in bilowga uu yahay inaad weydiiso sheekada farshaxankan ka dambaysa. Yuu yahay qofka indigeneska ee farshaxanka sameeyey, gobolkee ama waddankee ayay ka yimaadeen, sidee u egyihiin? Marka aad bilowdo inaad su'aalahaas weydiisana, waxaad arkaysaa ama dareemaysaa qofka qofkaasu yahay. Sheekooyinkaasna jiilal badan ayaa isu soo gudbiyey, wayna sii wadi doonaan inay sii gudbiyaan. Waxay tagtaa oo ku raaxaysataa meelaha lagu soo bandhigayo farshaxankeeda, waxayna waqti dheer la qaadataa oo la hadashaa dadka farshaxankaasi daawanaya.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.